nibyo hamaze iminsi havugwa makuru ko umutekano wari utameze neza hari ababimbwiye mu magambo b'inshuti hari za Twitter zasohotse abantu babonye hari ibinyamakuru byegereye leta nka New Times n'igihe byasohoye inkuru ibyo byose ni ibintu bituma abantu bagira imitima ihangayitse bakavuga bati ibintu bigomba kuba bitameze neza ariko kugeza uyu munsi ndi iwanjye mu rugo.
Madamu Victoire Ingabire, amakuru ayo ngayo nyine y'impuha acicikana rya no hino arimo aravuga ko urugo rwawe rwagoswe, mbese ubu tuvugana hari abantu bagose urugo rwawe, hari abantu wabonye, hari abaje kugira icyo bakubaza, hifashe hate?
Oya, urugo rwanjye nta muntu warugose rwose, nta muntu warugose, abantu barinjira bagasohoka, bashobora kunsura bari kunsura, nta muntu warugose, nta n'urwego urwego rwose rwaba rwampamagaye.
Iyo wumvise amakuru nk'ayo ngayo birumvikana, usoma ibinyamakuru avuga uti ikinyamakuru igihe.com cyarabyanditse, inshuti zirabimbwira, ariko se nkawe nk'umunyapolitiki uri aho ngaho mu gihugu uvuga, turakubona ku binyamakuru mpuzamahanga uvuga, hari umutekano wawe, hari ikibazo ufite nyirizina?
Kugeza ubu usibye ibyo biri gutambuka mu itangazamakuru bitatuma nyine umuntu adahangaye, kandi umuntu ufite umubiri uhangaye ukavuga uti ibintu ni ibiki, cyane ko nk'uko ubivuze amaze iminsi isohoka mu itangazamakuru mpuzamahanga kugira ikibazo cy'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Izo nkuru zitambuka nizo zituma umuntu ahangayika, ariko mu by'ukuri kugeza ubu nta kibazo ufite rwose cy'umutekano.
Ariko se icyo nicyo kintu cya mbere gikomeye waba uvuze mu gihugu, ku buryo hari uwaguhungabanya kubuza kuvuga? Ubundi iyo uvugira aho mu Rwanda ntabwo waba bazi aho uvugira?
Baza aho mvugira, ntuyu wanjye ntabwo njya nimuka sinjya mpava, ubuyobozi bw'igihugu buza aho ntuye, ntabwo ari ikibazo rwose. Baza aho mvugira, kandi ibyo mvuga ni ibibazo bimwe, ni ukubaka igihugu kigendera ku mategeko, ni ukubaka igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi, ni ukubaka igihugu kibaza uburenganzira bwa muntu. Hari abantu bamwe tutabyumva kimwe, iyo nsomye izo article ziba zasomye muri ibyo binyamakuru, hari abantu tutabyumva kimwe, ariko njye ndabyemera nk'umudemokarate, ntabwo nshobora kumva ibintu kimwe, nshobora kubona kimwe. Ahubwo icyo nsaba abanyarwanda ni uko ibintu byo kugira ngo babibyazemo amagambo mabi, kuko nk'ibyo byo kuri social media ntekereza ko nabyo byahangayikishije abantu, ni uko umuntu atinyuka akandika ati ngewe banyemerere nze nkurase. Nuko iyo umuntu avuze ikintu nk'icyo, undi ati bakwice, undi ati bagufunge, bigasohoka gutyo, bitera impungenge, nibyo bikurura n'ayo magambo, wenda nibyo byose biba bihari n'izo nyandiko zaba zasohotse kuri social media. Rero abanyarwanda twa dukuri social media kuzikoresha mu buryo bwubaka, mbere urambese ngo ntabwo ushobora kubona ibintu kimwe, ariko dukore mu buryo bwubaka aho kubaka ibintu bisenye.
None se akamaro k'umunyapolitiki ni ukugerageza guhuriza abantu hamwe kugira ngo bubakire hamwe, ari abo ngabo bahamagarira abandi kwica abandi, ari abo ngabo bakuvuga nabi, ari n'abo ngabo bagutabariza ariko babeshya bavuga ibintu bitari byo, abo ngabo bose muri kano kanya ikintu bababwira n'iki kugira ngo abumva amakuru nk'ayo bagire umutima utuje?
Icyo mbwira abanyarwanda bose ari abatemerana n'ibitekerezo byanjye, aremerana n'ibitekerezo byanjye, ni uko twakumbye kumva ko tugomba kubahana mu bitekerezo byacu binyuranye dufite, tukagerageza kubyubahanamo, tukagerageza kubiganiramo, nta magambo mabi, nta mutima mubi, nta nzika zihari, nta binyoma birimo, hanyuma tukubaka u Rwanda rwiza. Twitoze kugira gutanga ibitekerezo, kujya impaka mu bitekerezo byubaka, aho kujya impaka zangu turwane, nitwicane, nitugire gutuma umuco wo kwica rwose mu Banyarwanda dufite, ntekereza ko dukwiye kureka.
Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka DALFA Umurinzi, turavugana uri Kigali mu Rwanda. Ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze namwe.